Shikamu baba.
Baraba mwanangu.
Nilikuwa naomba msaada wa pesa kidogo.
Msaada wa nini?
Msaada wa pesa baba.
Ah, wewe usifanye kazi bwana, chapa kazi.
Baba, mama mzazi anaumwa sana yani.
Ah, mimi sina hela bwana.
Nisaidie baba. Baba una moyo kusaidia?
City Club Music. Oh. It's a Uganda-Congo collaboration. Uganda-Congo collaboration. They can love you, na sweetie brown. You can love you, sweetie brown. Tuwe na moyo wa kusaidia watu. Tuwe na moyo wa kuhurumia we. Tuwe na moyo wa kusaidia watu. Tuwe na moyo wa kuhurumia we. Tusaidiane, tutendane mazuri. Nikikusaidia unisaidie, hey. Nzenda wema kwenda zako, hey. Na maku waticha na chindu wangu lina uwani waticha. Ngali muwala wenyuka nitiraji, hey. Ngali mwali wenyuka nitiraji, hey. Tukolela neliwene tuangabuka, hey. You're my brother, you're my sister, we have to make a change. You're my brother, you're my sister, we have to make a change, yeah. Every day, every day, every day, yeah. Natenda we my sisi tusaidiane. Tuwe na moyo wa kusaidia watu. Tuwe na moyo wa kuhurumia we. Na moyo wa kusaidia watu.
Moyo kusaidia watu.
Tuwe na moyo wa kuhurumia we.
Saidia warafiki wako na maadui. Tenda wema usikate tamaa. Usione unafiki. Wale wale maadui zako na marafiki, yeah, yeah. Tenda mema usifike mwisho. Wasione unafiki, yeah, yeah. Ngai na lingi miziki. Papa sali zangaye. Ngai mwana na yo. Sweetie Brown muzimu we. Toto wa City Club Music. Unaponda jiste nzoni alimanda sio mwonde jiste.
Nito kikusedia.
Indo katabu kioske Indonesia.
Nito kikusedia.
Jeffu Johnny Kise.
Fesa lama.
Fidele Bajibanga.
Watoto wakipenda suma wapi wasome. Wazazi wakitaka pesa wapi wakule. Tupeane usaidi. Ya gala muno, tukole kitufu. Ya gala muno, tukole kitufu. Erite tongo si tusadiane. Mama waridi tusadiane. Engineere kingotolo pale pale. Papa Jalui kamabu. Biskase kinyonyi.
Papa Bieka Masudi Zaxi Kwaya. Papa Eric Magaya na Point Noir. Mama Frasini, mama na Prosperine. Washa, washa, washa. Watoneshe mifadu. Mervador.